Igihembo cyitiriwe Vaclav Havel cyagenewe umuhanzi w'umunyarwanda Kizito Mihigo muri uyu mwaka w'2020 ni igihembo gihabwa abantu bagaragaje ubuhanga mu bihangano badakeza ubwega, bagaragaza ubutwari, bakarwanya akarengane kandi bagendera mu kuri. Icyo ni cyo gisobanuro gitangwa n'umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu Human Rights Foundation, Tor Halvorsen, mu butumwa bwa email yoherereje Ijwi ry'Amerika. Tor Halvorsen aragira ati, akoresheje umuziki n'ubugeni, Kizito Mihigo yavuze ibinyuranye n'iby'ubutegetsi, avuga ko ari ubw'igitugu bwa Perezida Kagame, ati kandi ubwo butwari buvanze n'ubunyakuri bwo yazize, ati Human Rights Foundation itewe ishema no gukomeza umurage we ibinyujije muri iki gihembo. Umuryango wa Kizito Mihigo uharanira amahoro KMP uravuga ko wakiriye neza iki gihembo. Delphine Tuze ni wowe uhagarariye.
Mu izina rya Fondasiyo KMP twishimye cyane, byaturenze. Ni inkuru nziza, ni inkuru ishimishije, ariko kwishima reka tube tubihagarikiye hano. Tubanze dushimire Imana, dushimire kandi n'iriya Fondasiyo ya Human Rights iduhesheje ishema rikomeye. Ihaye umudari uhanitse cyane umuyobozi wacu, umuhanzi Kizito Mihigo, nyuma y'igihe gito amaze yitabye Imana. Kwishima ntabwo byarangirira aha ngaha, kugira ibyo byose bigerweho akanama nyemuramaka bigafata igihe kirekire, kabaza abantu benshi batandukanye. Mboneho gushima mbikuye ku mutima abantu bose bagize uruhare mu kwimakaza urukundo rwa Kizito Mihigo bamuvuga ibigwi, kandi turizera ko iki gikombe, iki gihembo atari icya nyuma, ni urufunguzo rw'indi midari yose yindi zaza mu minsi iri imbere, kuko Kizito Mihigo nta kindi kintu yasize uretse igiti cy'inganzamarumbo, amahoro n'urukundo mu bantu.
Igihembo cyitiriwe Vaclav Havel wari umuhanzi, umwanditsi, ndetse akaza no kuba perezida w'igihugu cya Czechoslovakia akivanye mu nzira igendera ku matwara ya gikomunisiti. Kizito Mihigo abaye umunyafurika wa gatatu ukegukanye nyuma y'impirimbanyi ikomoka muri Zimbabwe Silvanos Muzivovum n'umuhanzi ukomoka muri Sudani y'Epfo Emmanuel Jal. Umuhanzi w'umunyarwanda Jean Paul Samputu nawe aravuga ko igihembo cyahawe Kizito Mihigo hawe abaribo bose baharanira amahoro.
Icyo nabivugaho cya mbere ni uko ni ibintu byo kwishimira, kuko ni umunyarwanda ubonye ishimwe, noneho ni n'umuhanzi ubonye ishimwe. Ikindi twakuramo nk'isomo cyane cyane abanyarwanda ni uko ibyo wibye n'ibyo usarura, kuko yabibye urukundo none dore arasaruye. Ariko nanone mu banyarwanda nk'uko mbivuze, hari ibintu benshi batamukunze bashobora kuvuga bati nta kuki bivuyehe, kandi yari ameze atya. Ndagira ngo nabo babone isomo ry'uko uko byagenda kose, iyo wabibye urukundo uko byagenda kose urasarura. Ikikomeye kiruta byose rero ujye navuga ni uko burya iyo wabibye urukundo noneho nyuma ukaza kugira ibibazo, urukundo ruraza ugatwikira byose. Urukundo rutwikira byose, urukundo rwicara hejuru y'imanza nk'uko ibyanditswe bivuga. Ibyo rero ni isomo rikomeye cyane twagombye kubana nk'abanyarwanda.
Igihembo cyitiriwe Vaclav Havel cyegukanywe kandi muri uyu mwaka n'abandi bahanzi babiri, Badiou Kaou ukomoka mu Bushinwa na Omar Abdulaziz ukomoka muri Arabia Saudite. Iki gihembo giherekejwe n'ishimwe ringana n'amadolari 38,000 abagitsindiye bazagihabwa mu cyumweru gitaha mu muhango uzabera Oslo mu gihugu cya Norvège. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.